Ki ngā rangatiroa o te aroa me te wai paunamu, nau mai ki takutua. Ko kawerusa hau me ngā pūrongo o te haora na te pūtea āwhina a te māngai pāho. He tawhiti rawa te haere kia kore e haere tonu. He nui rawa ngā mahi kia kaua e mahi tonu. Ko e te āhua o ngā mahi kua tūtuki i te takiwā o te taitokerau, e kaupare ai ngā waipuke ki te rohe. Nā pango nā whero i tūtuki ai te wawata kia ora te papakāinga hou ki te rohe o Waikato. Ko e ngā kōrero o te minita whanaketanga Māori i te tūwhiratanga o te papakāinga mō ngā whānau o Ngāti Koroki Kahukura. Ā ka mutu tātou ki ngā Takeha kinakina o te wā. He tawhiti rawa te haere kia kore e haere tonu. He nui rawa ngā mahi kia kaua e mahi tonu. Hei tā te koro matua o te hiku o teika a moko te pania, ko e te āhua o ngā mahi kua tūtuki i te takiwā e kaupare ai ngā waipuke ki te rohe. He kotahi tau no muri mai i a Huripari Gabriel ke te rongo tonu te takiwā i tana whiu. Hei tā te pania tonu ke te whakapauriaka te kaunihera e toro ai tō rātou ringa āwhina ki ngā wāhi mōrearea nui katoa.
Kua oti i te reunanga o Whangaroa me tēne kangihira wetahi mahi ki Kaio i Whangaroa, he wāhi ka kaha waipuketia i roto i ngā mō āwha kia kaua tawa awa e waipuke tērā anō te kino no reire he panga kei roto i tērā fiti hakarunga mai ki roto o Tiriha, o Morewa he mahi anō kua oti kangihira te mahi hei āta haka tika tika haka paipai i wera āhuranga.
Ko moko te pania tērā. Nā pango, nā whero i tūtuki ai te wawata kia ora ai he papakāinga hou ki te rohe o Waikato. Ko e ngā kōrero a te minita whanaketanga Māori a tama pōtaka i te tūwhiratanga o ngā papakāinga, hei whare ruruhau mō ngā whānau o Ngāti Koroki Kahukura. Hei tā pōtaka, kua roa rātou e whakamahere ana i tēnei kaupapa kia whai haumarutanga ngā whānau o te iwi ki o rātou ake whinua taurikura. Me te hapka tū hei ahi kā anō ngā tangata whinua o te wāhi.
Rāhui papama, nā rātu anō, i tū hei amokura mō tērā kaupapa, me te nana i ngā tangata tērā i a Temi Taurua mā, ko ngā hāpai o, ko ngā ringarehe, i pua wai mai te whakaro nei. Te mea e te o ngā tangata, ngā uri whakaheke a Ngāti Koroki Kahukura, kā anō ki a whaiwhare mō te Tiaroa, mō te Pātakau Taupia. Tēnei wā kua whiwhi ki hau, ki o rātou whare hau, me te mōhi hoki tautau nei te ahi, o tērā iwi motuhake ki ngā reka reka a maunga taupiri.
Ko tama pōtaka tēnā. E nui ake ai ngā hui ora ki ngā marae, kaua noiho ko ngā hui mate. Ko e te hiahia te kai waiata Māori a Chad Chambers o ngā tipuro, mo te whakarewatanga o ana kono he te marae tua ki ngā marae e whitu o te rohe. I tū te kono he te tuatahi i te rāhoroe kua pahure ake nei ki pā kirikiri marae i Tokomaru. Ka uti a te tekau mā ono ki te marae o kauai tangohia ki Tihirau. A, hei tā Chambers, he kaupapa tēnei e whakahuki ai ia ki tōna u kaipō.
Mauki au ki tōku nei me ki ana root, te wāhi e whakatipu ana hau, te wāhi e ki mai nei awau nei kwenei te pito o te ao me ki. Anō hoki hei hoki ki te marae, ngā marae, kia kore ai he tangihanga noiho, engari kia hoki ki ngā marae, hei whakanuia, hei whakangāhau, hei hoki i te hari, me te koa o ngā whānau kia kotai ai tātai roto i tēnei kaupapa.
Ko Chad Chambers tērā. E kore e tō umuri ngā whakataunga kare me i te Thraipiunara o Waitangi, i ngā mahi whakaheke utu ki te ahumahi tūmata nui. Ko e te whakatau a te Premier Christopher Luxton, me tana whakapae, ka utonu te minita whakataunga tiriti ki ana whāinga e tūtuki ai ngā whakataunga kare me o te motu. I mea tū te tumu whakarai o te arawhiti, a Lil Anderson, ki te kōmiti kōwhiritake Māori. Hoi e nāno, te rarupea ka puta ko te āheinga o te Thraipiunara ki te whakakapi i ngā kare me maha i te wā kotahi. Hei tā te Premier, hei tā Christopher Luxton, ko te hiahia nui a tōna kāwanatanga, kia whakamua katoa ngā kare me kei mua tonu i te Thraipiunara, kia kapia wawetia, kaua kia whakatōmuri. I ki tonu te Premier, ko tētahi o ngā painga ki ai i tēnei wā, ko te mea hoki, ko tīmata ngā mahi whakamua i te kare me o te iwi o ngā puhi. Ā, ko tā rātau he ngana kia whakatau ngā kare me katoa, e tāia e rātau te whakatau. Hoi, kei tua, ko ngā kōrero hā kina kina. Ko te hirahiratanga nui o te rauna tuatahi o te whakataetai NRL o te tau, ko te puta o te ihu o ngā kapa i kā raru i te rātau. Ko e te kōrero a tō mātou mātanga hā kinakina a pōtaka maipi. Anei o na whakaaro.
Ko te tūmeke, ko tēnei rauna, ko te rauna tuatahi o te whakataetai NRL e tūmeke katoa i kite i te kapa o ngā purutoki nei, ngā bulldogs, i toa, i roto i tā rātou tukinga, i toa ngā tuna ki roto e Paramata nei, kāore era o ngā kapa e tino makau ana ki ngā tohunga tākoro riki nei, nō reira ai, e tūmeke katoa.
Ko pōtaka mai pī tērā. Hoi me mutua hau i konei mea tātou kuhi ngā kōrero ki te taumato te haora. Ko kaweru sa hau, noho ra mai rā.
Nā nō reira e te motu, mā wāta, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Kaipāho.